Hey yo,
it's the game, how you know. Emirates FM record, but lala si repeat all the way. Check it.
No bungenza ndone bomini as long as senzela wena give it the best ungawari bathina abanye abantu ngawe ngoba ngapha kwencwabu yokuzisola njengesininzi samadoda nxa kubuye kwekwehlathini asola usomagwazo ngasekhoyo I want to be a clown kodwa bazomhleka abantu sometimes senzela abantu okuhle bajike basijikela abantu phambi kwabanye abantu yingakho siba hate abantu bazibulela abantu ngenxa yabanye abantu yingakho namhlanje nxa sikhala sibakhumbula abantu umzekelo andinatata wena unamama londa yithi masizondane sixhwithane singabantu yabona ubuntu babungabumbana bube ngumntu umntu ngumntu ngabantu yes is true siyapretendana phambi kwabanye abantu senze ngathi siyathandana faking each other on Facebook senze ngathi siyathandana ngenxa yokuba kukhona i-reaction ngoku sireacta ngo-heart as if siyanithanda manyani yes siyaqhatana yeah man bubuntu ubuntu yayazi nawo ukuba kuqale kanjani nam ndithe ndingulo mntu ndinguye ndazibona njengomntu ophakamileyo phambi kwabanye abantu batsho njalo nxa bethetha nam andibahoyi kuba banenzela into abantu ndidale nam ngobheda abanintsi abanye abantu bafuna ukunqenqisa phantsi stru abanye ngapha esayidini babhili babhunga ngam bafuna ukundicishilela down may bro yabona ukuba ndingazivumela zonke ezwe izifunwa ngabantu ndingaphela sendingaphili nabantu yabona abantu indlela abakhohlakele ngayo bangakhisi ichefu bengapha or kantu ndakuxelela ukuba uzuze kumni by two noba ningazani by ten I don't give a f noba ningathini ngam cause ndiyayazi ukuba vele le way ndizitriyethele God give us life ukuba siziphilele siphilisane ngothando but uthanda lusekho nam ndixelela umama ukuba one day is one day ndizoba rich ndimakhele ikhaya abe grand two yena umama naye uhlale esethembeni cause ayibona ihasile yam as I wake up in the morning brew ndivuka ndiyophanda isonga for yena two ukuba atye ahluthe ebusuku ulala ngenyembezi ayisekho loo nto kwelam uyidla lingasesihlale si-happy may brew ingxabani izohlala ikhona madala phakathi kwababini abathanda nayo nazistru kodwa ukuba ungamthemba umthande kwaye futhi nxake rongo umcorrecte two ungalinge uhlebe ngabanye abantu otherwise ezo nto zokujikela may brew uthemba omnye umntu ufana nothathi litye ujule phesheya ucimfa lizobuya bru you're so stupid ukuba uthi uyandithanda kodwa loo nto awukwazi uyibonakalisa kumbru ndithetha ukuba emhlabeni siphila kayi-one noba kungathwani soze siphile kayi-two ndithe siba yi-two kulo mntana kodwa lo mntana waphela ezikhethela yena meybru uphila naye bayaphilisana kumnandi kodwa ngenye imini bazokhumbula nawe two thulu ungakhali mntu asekhaya sekunzima bekugxeka abantu bengafuni ukubona meybru kuzolunga it's just a freestyle. Ikusekhame mandarekhoda.